exclusive sound. Ruthie,
ndikupeze zina tekera makobo chikondi kuchisungunula kumaposa sobo ndi machulusa walwezi kumapwesa njodo ndi masagata ganyu kumadipasa makodo umandi balalisi ndi mazipapatisi pena kumakuta ya mutu mozikakamizi ndisaone yanzanga wokondana mondilizi ndi matenga kafoni dayo koma wandilizi umandikaikira kuti mwina sindikonda wona pano tikumvana hukupanga zondikonda ndimaunda kupasa pano ukumva kukoma hakabwera wamadhame ndalumbira nzamuponda ndabulumusa ntima wako ndafera chikondi mwana wathu woyamba zina akhale chikondi chikondi chathu sichingayime sisanje poti usayang'ane mbuyo iwe sikazi
koma pano zoti nditakuchita zomzezi nditakufika kokwanu zili ngati maluwa ine nditita mpaka ngalu mwala wangu jana chesela kukanidwa tiringati maluwa ine nditita unandeketa mtima bondirola ine tita 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 unandizila mtima bondirola ine tita 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 unandeketa mtima bondirola ine tita 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 unandizila mtima bondirola
Sori wundi rolandisa name ndinafuta kuyeswa kamba ichi koma ai ungashupa ungandiuza kuti mbili yanga ndiyo guja ndikana kala dotebwezi bano nditaguga ita unandiuza unakondedwapo koma wola kwika ntima wako ana uswaso lelo ndichimwemwe chikondi siku ndende iwe ndine ketebwe lako undilonjeze ndati ukulola zokusiya izo ndizako sindinafele nkope kapena sombina yako koma jandi wazapa iwe ndikalibe lako pano ndiwe mfumukazi mulanga dziko dziko lamulila weka sindufuna kala singo singo kundipanga shuwa nzakutaba nkwiko ndikungonena kukuzunza iweyo ndimwiko eya mwana watupa jaza kala chiko
koma pano zoti nditakuchita zomzezi nditakufika kokwanu zili ngati maluwa ine nditita tinalingati mpaka ngalu mwana wangu janda chezela kukanidwa tiringati maluwa ine nditita unandeketa mtima bondirola ine tita 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 unandizila mtima bondirola ine tita 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 unandeketa mtima bondirola ine tita 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 unandizila mtima bondirola ine tita tita tita
zomsezanga zitima wanga utinga bondilola unamdeketa una ukanankana nikanapenga ona bondilola unandichiza ona ninaupeza bomvomela ineyo tita zomsezanga ndiwe zomsezanga
koma pano zoti nditakuchita zomsezi nditakufika kokwanu zili ngati maluwa ine nditita tinalingati mpaka ngalu mwala wangu janda chezela kukanidwa tilingati maluwa ine nditita unandeketa mtima bondirola ine tita 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 unandizila mtima bondirola ine tita 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 unandeketa mtima bondirola ine tita tita tita.